work and think. Yeah. Mnakoseanga sana. Unaepa church akikubariki. Mnakoseanga sana. Ujacheza gospel tumeweka tiki. Mnazoeanga sana. Kwa Yesu niko fiti, shetani anishiki na mchoreanga sana.
Cha cha cha. Vibes imeja cha cha cha. Hapa tuna pa 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 pa. Shoot setan pa pa pa.
Bitamka hii ya mapiano inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie, man si utaipoteza. Aitaki asira pole pole, beat ni kuibembeleza. Hii ni tofauti man, hii ni ya hembeneza. Angaka na cha cha cha.
So weka mguu mmoja mbele na upige kelele na uchapanishe mkono zako na kimbele mbele. Hizi styles ziko mingi kama mchele na juu tuko na Yesu tuko na baraka tele. So ukiona tukidance, wokovu imetupa a second chance. Na venye tuna raise hizi hands ni tumefurahi hapa hakuna demand.
Hindi yo feeling. Mina sika kujump to the ceiling. Nimeokoka. Acha niulize, what about you?
Na kuokoka do you know? Siku cheza chini, siku bo. Ni kuamini ya ni mso. Na si udansa, go.
Filfiti kwenye headphones, smartphone na popcorns. Akuna tafash, the vibe is awesome. Ati cha 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 eh. Wambio kub gospel kume cha cha cha. Barito na wapasha. Jachilia kuna tafash.
Every day.